When in the TV was popping. Pole maker. Yeah, trying to get that whip, trying to get that dough. Mash a new bitch, so I'm feeding for the show. Kuni linganisha new tiny bro. Bitch of y'all, vina magic, come and bear bando. Turn a full back, I'm a fashion show. Get up on a bit to come and lick a stove. When I'm going to win, I'm a yo, waiting. No, no, I'm bongo, I'm bits go bigger, bow. Yeah, tafuteni la ham to pot a rapper, come in me now, I'm beer. No way. Tafuteni mkipato, you ain't a rapper, you ain't a sorrow beer. Tafuteni kote ila kauli yangu hita jirudia. Nilisha sema kuna kama mimi bopo mzima mleteni mnemuaminia. Nani? Neza kona kwenda tusijue wapi ni way. Which way, which way? Neza kona penga na usijue zebra ni bay. Neza kona pendwa na bado ukapewa bay. Beef na mimi ni kazi kona taka kazi na mimi fanya kuni pay. Yeah, walizani na batisha kupanda chati region. Wakali mnausema ni nani na nani na nani na nani mission. Na kama mtafanikiwa kufika lipo mimi dunia takuwa mshon. Takuwa na maisha kidon. It's beautiful girls like I'm Kingston Sean. Kisha pata ustam na jifanya ma gangstam. Na jikuta gang gang sana. Nikituwa SA na jipata na quest up. Mini bolas on the bank sana. Pochi nsema ni jikundo watasema Manchester. Shpapi kali tupu yes pana ni guess pana nges sana. Mkari wenu plain sana. We out here. Yeah. Severe.